Ferrua garai, 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 ferrua garai,
Razaman bandido
bitch is I Muli ambiwa na hu Uli mimi salo sama bin mtadu Kwa mic mini mic kushinda sonko Nana ranai kushinda sonko Na siwachi kabisa Sunajua niko na charisma ya isa Tangu chua nipe torch na chance Niko mtaa zote kama OD dance Na minim timeless kushinda Noel Nazungusha kama mosquito coil Kuna wale wanachezwa TV na tunajua sio talent First class mimi na sio bow wow challenge Demo kwa kini miti yota kwa kukist Tangu ningie wana migrate ka well the best Kama morning glory I say ni kondani Na natalk dirty kama maina na kingangi Wani watadu niambie watadu Wakuje na nasi drew awatapata clue Wani watadu niambie watadu Ma kings wako kibao na simanishi wengi Yani wamekunywa na maubao Wanaweza foduki bao Ndiyo mana kwa shozo wanakula mambao Wametupa mbao So hata ma queens wao wanilete Siezi wapea Hata kama ni membao